yeah. Die do. Let me tell you my story. The baby one more Mozambique. Kwamulo mizwa shole. Wale was Congo kuwa mundia. Kwamuliza ni mwasoli. Seni kopana ni jelemia. Wakuku amsoli. Wako sala eza kulikelenia. Kukea kuno kumihilo kulima. Noya manjango ihani wa mulima. Yone nyinga no munali na ima. Mwapila na kanyi. Ome kuno pontete kana kwimba. Linoli ampelo na lila muilimba. Na makuwa hapa kunimba. Nitwale jemani.
Ziba kina ene musepa. Musepa.
Kuli nitotu sa family.
Mane seba miseha.
Miseha. Kuzba sao pulanga sabiri.
So, never.
Give up.
Never.
Sikatali we na mulimu wapona.
Never.
Give up.
Never.
Manyando ya omulimu wakona.
Never.
Give up.
Never.
Sikatali we na mulimu wapona.
Never.
Give up.
Never.
Sikatali we na mulimu wakona.
It's Riam's production. It's
I remember mom told me Wanangoli wanohemwa Neli munjia shamuhonyi Waswanela kutenda ya emwa Kona zepa muhonyi Angu ye changa mulema Nelutisha ulile muhonyi Kuya kuiololo chikulitema Nintumelo ni kuwena nawa Kulimwa business ya kaniske nawa Thank you my baby you love me You support me I love you too A shout out to Kuswa Ijambo Imulika na gate love for you Unipangile nive na mambo jambo Kaumfela konikaya bitha for you Usisi yelipa alivu pilo kinzila Ends the wrong way to go Hakuna ya kali upumba nizenda skanyanda before Chwale usikatali ipeye kunyambe ukakufatu so Usiyili papali zenani miuto ukafi watipo
so, Never.
Give up.
Never.
Sikatali we na mulimu wapona.
Never.
Give up.
Never.
Manyando ya omulimu wakona.
Never.
Give up.
Never.
Sikatali we na mulimu wapona.
Never.
Give up.
Never.
Sikatali we na mulimu wakona.
Never.
Give up.
Never.
Sikatali we na mulimu wapona.
Never.
Give up.
Never.
Manyando ya omulimu wakona.
Never.
Give up.
Never.
Sikatali we na mulimu wapona.
Never.
Give up.
Never.
Sikatali we na mulimu wakona. Bunga Music International, in case you want to know. Tumukule Music Promotions, Daidu Zambia.
Mr. Msongo, Nduna Ikuviana, kwa mkulu wana matindi. Kahema kwa lukulu, kalaluka kwa shekela,
na mbibona 4.